kutafutana unapoteza wakati. Usijisumbue roho kurushana, akumisitaki. Na naomba nitue kamizigo kubebana, inatosha basi. Usinijue kuzoeana, ushapoteza nafasi. Nia yako baada kuachana ulidhani nitasota, pole yako mimweza kondo kwanza inanganyota. Toka zako wazo la kurutiana naomba futa, mimweza konishamalizana nawe nshaeka nota.
Hata simu sinipigie, nyumbani usikaribie, sema labda kama na kitu chako nkurudishie. Wewe nambie kama maumivu usikie.
Basi nambo simtafute, usinitafute, niko bize. Usinitafute benzi simtafute, usinitafute nambo simtafute. Pezi nomba simtafuti, usinitafute, niko bize. Usinitafute, 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 pezi niko bize.
Penzi tusifike huko najua umekasirika, chusha jazba lako sote tuja kamilika. Nomba nisame, penzi lindele.
Usinitafute, niko bize. Usinitafute, penzi sintafute. Usinitafute, namba sintafute. Penzi namba sintafute. Usinitafute, niko bize. Usinitafute, sinitafute. Usinitafute, penzi niko bize. Oh.